Yeah. Laka guys and Jay Cash a pile so. Y'all not ready for this. Let's get it.
52473ZWAP.com
KNB Records.
It's King Natchi on the beat, so you know.
Uliko bat mutu wanga kwatu. Kukulivi makero vina na matatu. Ikembo zanga terere revo viripo. Ibut plus kunu mafiawa na kago. Kuliko bat mutu wanga kwatu. Kukulivi makero vina na matatu. Ikembo zanga terere revo viripo. Ibut plus kunu mafiawa na kago. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Hey truth, china gripu ma, nita kita. Ikamuzana kuyonda ngati ni gita. Ichi ni chantembo ntembo, sanga terere kempo. Ero chiri na kago kago, kago tukombo china mbuyo ma, nikachuru. Chantembo ntembo, kufimba ngati ni katuru turu, ngati tubiri tuchuru. Afunta na shikuru mtep, chimalengesa, akamba na chiburu ma. China boko sibute, ngati sharamuana. Mwameneji ufinisira chabe na musana. Kuma dansi, sanga terere na sharamuana. Sanga terere kempo, levo ni chibwana.
Chiri na body, balloon tape, flesh, neva pondo wa maziva. Ni chamsa lafina na matiatu pa maziva. Jiman sokoneza, nimba fukunyuka.
Nimba fukunyuka. Kuliko bat mutu wanga kwatu. Kulivi makero vina na matatu. Ikembo sanga terere revo viripo. Ibut plus kunu mafiawa na kago. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo.
Jay Cash. Yeah. Kulize zima chokache kuma 23. Zina ma makeup ufulu wa gwila kofen G. Yeah. Unga mweleza tem 3. Ndipo kwene kuna kuli tempting. Hapa nili na mujemason number 2. Kweni lili kuli chongo mowa na maju. Way too many girls I came with the crew. Ok unga chite pwanji if you wear my shoe. Nisieneka niliko bize na ma ee. Na vome landine player jersey number 7. It's a hell of a life but nili mu heaven. Lelo ni donza fulu ni malegen. Aluwa na bachela ona Angela. Avinila za kapto enzo kampena. Vilipa levo ya ma MP ma kansela. Udabwa GP yako wa kansola. Iliko bat mutu wanga kwatu. Ikulivi magero vina na matatu. Ikembo sanga terere devo viripo. Ibut plus kunu mafiawa na kako. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo.
Penjezi na biodi.
Chanjembo njembo.
Malao ndipotolo kumanja ngati ni mabango. Abunomo panchangu kumbuyo chili na kago. Chinyanga nyisa club chikambo vina. Boti makevu kevu ngani mukazi wa no beat.
Chanjembo njembo.
Nangana kumenso beauty chili na hip. Unga spring onion mubedi. Booty extra raji ndiye chicheka mabenda. Tatunga wana chijuwa na bemba.
China beauty munga sambira mukaka. That's why na mutima china kwani so ukaka. She got a soft body munga ni minaji. Mwe nyanga nyira munga chili bema bozo. Chima ni funtisa, chika nyanganyisa. Ni mafuku nyuka, kubola matumba. Level high up, buwana DV.
President wa mafani. Nezeko bondi ya kuwana chef 14. Nabwela na gani za mami ise ni kodini. Ziriko bachi kafala crop top. Utsa bloke sabambiri mafole na kumashopu. Question, question sachi funsa na ma question. So sasa pendra maviri vonsi oke mission. Sini uza ati alaki umapopopo. Nabwela na chiuza ni kumenya mapopopo.
Uliko bat mutu wanga kwatu. Kukulivi makero vina na matatu. Ikembo zanga terere revo viripo. Ibut plus kunu mafiawa na kago. Kuliko bat mutu wanga kwatu. Kulivi magero vina na matatu. Ikembo sanga terere devo viripo. Ibut plus kunu mafiawa na kako.
Chanjembo njembo. Chanjembo njembo. Chanjembo njembo.
Che.
The king is here. King Nacho Bits, official.
Nelson Drag, Metro, put out Bwana Zulu Headmaster, Zuza Ibiza, DJ Stars, Volo, Zizo wa Dada, Mimos, I see ya, Fly Bizo, King Villa, Young Jay Agache, Samuel Jelle, Villiano V, Steven, Kalulu, Shilanga, let's go, I monitor GBM, CC, Meda, KNB, so we doing it. Black Tiger, I see you. Naka guys in the build. Mufasa 52473. Top Prey, guys, see you. Tiara Katos Construction.
Blue
Dollars Natch. King Doward. Lina very
ZWAP.com.
On.